ప్రసంగు నర్సే ఉవా The voice of America, Washington. Nairobi, Sango, Punakote, Misako Pandani, Babo Konoba, Kuana Visa, Yasikako, Vivinefa, Viva Ingala is a Sango, Musika, Navasikina, and Go Uto Dako. To the Maria Contestancia, Kinshasa Matite, Kati Ete, Vital Kamere, Mukambi, Yamisala, Mokosia Moka Felix Chisekedi, Akutikala, Naboloko, Na Yano. Yaba basambili na yetu mavoka pona ya miba lepo na kusinga po misamina ye zuwa yungale pesa kima lupa na moko na ba avoka ya vita na tamere metre John Kaboto to
landa ye matambo itinda kibiso to senga mbala ibale liberte provisoire ya bonsomi ya ndeko vita tamere parce ndeko vita tamere akuti kutima na jistika biso tepo ate ndeko